Fuaka y Capaca.
It's Tessie Music, baby. Another J.O.B. classic.
A pipito, con la darama, mwemba na milando.
Exclusive from
Chabela. Sia,
Shizi, Sia, Oya. Imo a pipito, waka mwemba nyanya.
Ulemu,
nefu sikafuta.
Ulemu,
ulani kaleza.
Ulemu,
ulupula katanganika.
Ulemu,
usamu nyosa.
Ulemu,
waka ikapaka.
Ulemu,
wapasa kubanzani.
Ulemu,
bauze. Bauze, jeho.
Ulemu,
bauze.
Atirubia ni wala usepati ni anyoko atidora sumufuna usedora ni anyoko muntu sisi na mawala ufuno tire tera nkondo mwine lungu wa samba umufikisa na tumipondo ako kamwiri kemu songola manje manje wazaka sotola chenjiye mwezo lirira mwaiwo na futi mambo nyoza lero basata bawama mairo benzeri baposa apipito mwakula mabisi mwaibala nyama soya
imu apipito waka mwanyanya
ulevu
nefu sikafuta ulani kareza
ulevu
ulupula katanganika
ulevu
usamu nyoza
ulevu
waka ikapaka
ulevu
wapasa kubanzani
ulevu
bauze bauze jeho
ulevu
bauze wazinkara na ule
ulevu
bauze bauze jeho
ulevu
bauze wazinkara na ule
Bantu bakamba tichipiango chakale ndiye chiziba makona Manji ya apipito sibanga vimvere kairifoka ya makola Apipito shua, wanali kuseri kwa nyumba Nachi mukanjo chosa tuba, wanali pize na kazunza Wasiriza chekutia, apipito bazimvera kucha Watura kankani kono funsa, wanyoza na beba mabasunga Mati mchora na tujema soni, imwe muzinga lako na soni Kweba choka siba na balange, alangi ziba shote ni koni
Imo apipito, waka mwanyanya
Ulevu,
nefu sikafuta
Ulevu,
ulani kareza
Ulevu,
ulupula katanganika
Ulevu,
usamu nyosa
Ulevu,
waka ikapaka
Ulevu,
wapasa kubanzani
Ulevu,
bauze Bauze jeho
Ulevu,
bauze Wazinkara na ule
Ulevu,
bauze Bauze jeho
Ulevu,
bauze Wazinkara na ule
Ulevu
Usheni mwana wandani alipe ulemu andoze la mbozi na boba
Ati mchora na tujema soni, imwe muzinga lako na soni
Usheni mwana wandani alipe ulemu andoze la mbozi na boba
Kweba choka siba na balange, alangi ziba shote ni kone
Waka mwanyanya,
ulemu,
nefu sikafuta,
ulemu,
ulani kareza,
ulemu,
ulupula katanganika,
ulemu,
usamu nyosa,
ulemu,
waka ikapaka Wapasa kubanzani
Ulevu
Bauze Bauze jeho
Ulevu
Bauze Wazinkara na ule
Ulevu
Bauze Bauze jeho
Ulevu
Bauze Wazinkara na ule
Ulevu
Waka ikapaka
Ulevu Did
Ulevu
What is his name? This confused the stupid boy. What is his name?
Ulemu.
That boy, did he see his Jamason in the briefcase?
Ulemu.
And did he see that girl with the briefcase coming from Chama going to such people, the best place
Ulemu.
Is where Jeno Kanemi is.
Ulemu.
And he starts singing from prison.
Ulemu.
My conclusion is
Ulemu.
I appeal to the people of
Ulemu.
The youths that we consider forgiveness and peace. That's what we need in this country. Therefore, even Charlie should apologize to the president and the people of Zambia for him to be able to be forgiven.